ngathathela mibhade strading yakhona ngishumaye nivange lalelo nomadlela uJesu akufele Golgotha mawukhonza uzombona esuphinde khona uzomthola akekho fana naye ha lo Jesu akekho fana naye inkosi akekho fana naye simkhonza uJesu akekho fana naye inkosi.
Believe in the Son. He is the only way to God and eternal life.